shaqaalaha qabuuraha halangata ismaamulka Nairobi ayaa shaqo joojin sameeyay iyagoona ka cabanaya mushaar la'aan. Waxay ku andacoonayaan in muddo shan bilood aysan wax mushaar ah ka helin dowladda ismaamulka Nairobi. Shaqo joojinta shaqaalaha u qaabilsan qabuuraha halangata ayaa waxay hakad gelisay dad dhintay oo la doonayo in maanta halkaasi lagu aaso. Booliiska ayaa ku qasabtay in sunta dadka ka ilmeysiisa ay ku kala eeriyaan isku soo baxay sameeyeen shaqaalaha ka gadoodsan mushaar la'aanta.
Sasa tumeshindwa tukiambiwa tu kesho, next week, mwezi, this week, 1 hour, jana tumeambiwa 3 hours. Mpaka saa hii, ndio tumeamua saa kufanya hivi. Na tuwezi fungua hizi gate, wacha hii tumefunga mpaka ya huko zote tatu. Tuwezi fungua bila mshahara kuingia.
Uriyashi tagay goobta isku soo baxa ku qabteen shaqaalaha ka cabanaya mushaar la'aanta ayaa iyaguna lagu amray inay isaga tagaan goobta, taasoo keentay in booliiska iyo saxafiyiinta hadallo adag is dhaafsadaan. Si kastaba ha ahaatee, dowladda hoose ismaamulka Nairobi ayaa sheegtay in muddo dhow ay shaqaalaha qabuuraha halangata heli doonaan mushaaraadkooda.